I see that them
what I Hila Cheto Jackson Uwa Munais Noa Makaba na Masaba Hila 1914 Hili Bili Mundi Nindi Uwa Lai
Udina mchima munga chibimbi Kavu yako ya kashimbiri mbi Udina mchima munga chibimbi Nika kuona nitwala mabidi bidi Udina mchima munga chibimbi Kavu yako ya kashimbiri mbi Udina mchima munga chibimbi Nikakuona nitwala mabidi bidi
Kawa 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 kawa
Kavu yako ya kashimbiri mbi
Sawa 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 sawa
Nikakuona nitwala mabidi bidi
Wabibu kwa winonga tukotia chibili Takufwa wino palanga tulibabili Takutasha mayo tiche shikubili Kashiku mwene po hula lolo mwili Kwa afya tulimu ai tu ai Epalangu kwa wino maka maka nganti ai Koli mupepi njebele za pai Ukusango wapala iwe inebugai Sazale Mabebi bibu Uku kushapano na fika iyo ni tapum Beta na imbanga ni 4 na 5 fika boom Tietu kushai wewe mayoyo ni fiumu Mabuloka
Udina mtima munga chibimbi Kavu yako ya kashimbiri mbi Udina mtima munga chibimbi Nika kuona nitwala mabidi bidi Udina mtima munga chibimbi Kavu yako ya kashimbiri mbi Udina mtima munga chibimbi Nika kuona nitwala mabidi bidi
Kawa 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 kawa
Kavu yako ya kashimbiri mbi
Sawa 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 sawa
Nika kuona nitwala mabidi bidi
Mapena ni kufunda Nifuna ni mfunseko Ni mafuno kamba na ebati Ni maona tupi ya koi ya kachimbiri mbiri Ni matwala mabidi bidi Nikayanga na mfeshi yako Ni mayopa kukufikira po Uone kamushe mongani yapo Wabono mutima mami Uwatalari range chibimbi Chifuko ni chamene mamine Ni kukondela iwe Udina mtima munga chibimbi Kavu yako ya kashimbiri mbi Udina mtima munga chibimbi Nika kuona nitwala mabidi bidi Udina mtima munga chibimbi Kavu yako ya kashimbiri mbi Udina mtima munga chibimbi Nika kuona nitwala mabidi bidi
Kawa 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 kawa
Kavu yako ya kashimbiri mbi
Sawa 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 sawa
Nika kuona nitwala mabidi bidi
Shikondi chako mami chima ya kateri mumoyo wanga Ni mamvela kunjenje my name Mtima wanga
Ila vuyove mami mwandi ya chilamu Kukuwamisha kwa tiwe kwa puramo
Isa mami tulande tule ya pamu
Uyu mutimo kuwamisha Nechite mwiko chao wamisha
Kanshiketi nkupanye iwe mami Paweketi nkupanye iwe mami
Udina mtima munga chibimbi Kavu yako ya kashimbiri mbi Udina mtima munga chibimbi Nika kuona nitwala mabidi bidi Udina mtima munga chibimbi Kavu yako ya kashimbiri mbi Udina mtima munga chibimbi Nika kuona nitwala mabidi bidi
Kawa 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 kawa
Kavu yako ya kashimbiri mbi
Sawa 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 sawa
Nika kuona nitwala mabidi bidi
Zambula sakalaba kisikira Chiche first piece ine kula sikina Tunchi, Terry Boy, Dela Deluxe, Commander Warby, JMP Soldier Mulifi kwa tatu timba, nika boku spipa virimba Bandu, Noa Makaba na Masaba
Wam Nice Entertainment
Spipe Beats
Nika kuna nipana mabidi bidi Mabidi bidi
Dela Cheto Jackson